Tell you.
You are now.
Wine
and coach, I'm a niku finye block. Oyan dem niku dunge glock. Niko na kidungi kwa tojana eza kikok. Chok, chok, chok. Niko magazine. Lies nongi maki minja mwangu shia kwa scene. Kusto taki ngoti maybe ni wachi yange scene. Mudoski maramse ni wachi yange jean. Leo skuli kwangu na kulaka ni mezid. Ako skuli kwangu maprak zote za kem. Jen, konu napenda dildo na pen. Shame on you, nisha kutowanga game. Same on you, what you did on the men. Nimeteka mokoro flani na hii ni genocide. Kutepa makoro jun menyanya sai. Epa wasoro jun mekam sai. Sefa machom kana nukia mandom.
Shika, usiwache ishikilie.
Shika,
usiwache ishikilie.
Shika,
usiwache ishikilie. Nama ruka nipe nishikilie.
Shika,
usiwache ishikilie.
Shika,
usiwache ishikilie.
Shika,
usiwache ishikilie. Nama ruka nipe nishikilie.
Unavonesa nesa chungali sije dondoka hilo. Unavonyonga linasimamaga nyoka hilo. Nipeni kuseni dario bade. Nipe mshale kupe mate kupalilio male. Unavosha na unani bamba daddy. Akionai unani bamba daddy. Unavyo kata unavyo shake your body. Akionai unavyo shake your body.
Sticky si wiki, kona inki na siki. Hatu na story na viki, habali niki na miki. Na spin cap, hedi nikivuta madao. Pen kwa hedi nikikunya kahao. Whenever, wherever, popote itaweza. I don't care, hata kama tuko na haters. We have fun, baby girl, leta kuleta. Leta kuleta, leta kuleta. My boys wako rada well, leta kuleta. Na sip sip na mada, cheza itacheza. Ni roli kishada, ni kupe kulada. Ni spin, squeeze too. Kama commander uki freeze, ta seize too. Kama mshamba yo, stack location kama map, nipe beats. It's a spin card, DJ and a mix. The OG style, then it's a fix.
Shika, usiwache ishikilie.
Shika,
usiwache ishikilie.
Shika,
usiwache ishikilie. Nama ruka nipe nishikilie.
Shika,
usiwache ishikilie.
Shika,
usiwache ishikilie.
Shika,
usiwache ishikilie. Nama ruka nipe nishikilie.
Ulifosha, na unani bamba daddy. Akiona unani bamba daddy. Unavyo kata unavyo shake your body. Akiona ni unavyo shake your body.
Landa dan dan kan chura we are done. Bada da dan ni kunyonge shaka kan. Mada da gang kami nyongo wana tan. Band unapenda sana Peter Pan. Kam ni kushow vile Peter Oplan. Moto comeback ni kufanye Liu Kang. Master kaja kichan. Uski ali jaki squeezy yo chan.